Sina tampango wakando, nimekujua toka kitambo. Sina scandal, nakupendaga na sina jambo. Sometimes na waza tatizo peso, maradhi ya mapenzi kuzidi nteso. Usiku nkilala na wewe seko, na waza venye siku kinitoso. Mintabaki lonely tu, utani weka roho you. Only you, ni wewe tu. Mintabaki lonely tu, utani weka roho you. Only you, ooh, ni wewe tu, ooh. Najua unanipenda ila now fear, maumivu ya mapenzi kunirudia. Nishawekeza pesa na muda pia, usije ukanitosa kunikimbia.
Yanavyozidi masaa nazidi kata tamaa, yeah. Katikati yangu na wewe, katikati yangu na wewe, yeah. Yanavyozidi masaa nazidi kata tamaa, yeah. Katikati yangu na wewe, katikati yangu na wewe, yeah. Yanavyozidi masaa nazidi kata tamaa, yeah. Katikati yangu na wewe, katikati yangu na wewe, yeah. Yanavyozidi masaa nazidi kata tamaa, yeah. Katikati yangu na wewe, katikati yangu na wewe,
yeah. Ule wakati wa kusita ndo umenivamia, sijui wangapo wamepita afu mi nakiba mia, yeah. Hiyo ni ndogo pocket ina mia, je tavumilia ama ndo utanikimbia? Napata stress in a peace, nataka every time nikuone unanikiss. Unipe faraja ma hate na police, yo kila nikipiga simu yangu na shit, oh girl. Yeah, want you leave me someday? Want you kill me one day? Yeah, can you hear me up, babe? The sound on neck, cause I love you. The shows a nyumba magari mpaka mavazi, na sina hata kibanda wazi. Tatambulisha vipi kwa wazazi? Sina kazi, we unanilea. Kitani nikipita wanongea, nabaki na shindo la kuongea. Mambo yanazidi kungomea, napata tabu,
yeah. Yanavyozidi masaa nazidi kata tamaa, yeah. Katikati yangu na wewe, katikati yangu na wewe, yeah. Yanavyozidi masaa nazidi kata tamaa, yeah. Katikati yangu na wewe, katikati yangu na wewe, yeah. Yanavyozidi masaa nazidi kata tamaa, yeah. Katikati yangu na wewe, katikati yangu na wewe, yeah. Yanavyozidi masaa nazidi kata tamaa, yeah. Katikati yangu na wewe, katikati yangu na wewe.